Yesu yobozi mubana ba Katonda.
Praise Jesus, children of God.
Musibye mutya mu linnya lya Mukama waffe Yesu.
How have you been in the name of the Lord Jesus?
Obulamu buli butya?
And how is your lives?
Mbuuliza ku muganda wo.
You can greet of your neighbor.
Mwagalize ebisinga obulungi.
And wish them the best.
Ebiva eri Katonda kitaffe.
Which come from God the Father.
N'omwana n'omwoyo omutukuvu.
And the Son and the Holy Spirit.
Ebyajogerako ennyo mu kitabo kiri
that he understands much in the other book.
Mukubikuli b'essuula esooka n'olwokuna.
In Revelations 1:4.
Abiva eri oyo eyaliwo.
And the come from the one who was.
Aliwo era agenda okujja. Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Okulikeeyo yonna gye mutuuseeko.
Welcome back wherever you've reached.
Nasubira omusana gw'ekigambo gugenze gwaka mu bitundu byeyo gy'oyise.
Expect the light of the word as lighting where you've passed.
Mu bikolwa by'obadde okola.
And the actions you've been doing.
Ng'obikola ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri.
And you do as the word of God is.
Era ng'obadde oyogera nga bw'akusuubira okwogera.
Been speaking as he expects you to speak.
Ng'oyogera bigambo bye byokka.
And you speak only his words.
Toyongeramu.
And you don't add in them.
Era nsubira omusana ogwo.
And I hope that light.
Ng'ogumulisizza bw'otyo.
If you've lightened it like that.
Okutukuza erinnya lya kitaffe.
Moved on to cleanse the name of the Father.
Eri aba basooka okuliddugaza.
Unto those who first darkened it.
Abamwogerangako naye nga si mazima.
Those who spoke of him but not in truth.
Ate singa si mutuukirivu.
Not in righteousness.
Kale Mukama akikubalira okubeera omukisa.
Now may God count it a blessing.
Olw'okufubanga bulijjo okweraganga oleeta omusana gw'ekigambo kya Katonda.
Always committing to show as you bring the word of God.
Mu ngeri zonna ez'obulamu obwo.
All ways of your life.
Mukukora, mukutambula ne mukwogera.
The actions, the movement, and the speaking.
Okulabisanga obusana ogw'ekigambo kya Katonda.
The light of the word of God.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Kubanga ekyo Katonda kyasanyukira.
For that's what God is pleased of.
Manya ayagala nnyo tunoonye ekikkirizibwa mu maaso ge.
Loves much, we seek what is acceptable before him.
Nga tetwogera nga bye twagala ffe.
And we don't speak what we want.
Era nga tetukola bye twagala ffe.
And we don't do what we want.
Nga tetunoonya bye twagala ffe.
And we don't seek for what we want.
Obwo yatugamba mu Isaaya 58:13.
Told us in Isaiah 58:13
that we don't do what we want. And we
stop speaking beyond scriptures.
Yes, he was when you
praise Jesus so much.
Today we want to
move on and use this moment well to do what he wants.
Yes, he was when you
praise Jesus so much. We want to move on to do what he wants.
We
promised ourselves and we agreed. And we based in the Matthew 18:19. Where 2-3 agree upon something.
Kitaffe ng'agikola.
And the Father does it.
Era ng'agituukiriza.
And he fulfills it.
Singa bakkaanya ng'ekigambo kye bwe kiri.
If they agree as his word is.
Twasembyeyo n'akalagaano era n'okukkaanya.
We entered with an agreement and we also agree.
Olwaleero twagala okufuna omusana ogukwatagana ku muti ogw'okumanya obulungi n'obubi.
This day we want to get light concerning the tree of knowing of good or from evil.
N'omuti ogw'obulamu.
And the tree of life.
Ebyasimbibwa mu lusuku lwa Katonda.
Those which we have planted in the garden of God.
Yes, you was when
you praise Jesus so much. That's the heading we have to study today.
Twagala okufuna omusana gw'ekigambo kya Katonda ogumala.
We want to get enough light of the word of God.
Obikwatagana n'omuti.
Concerning the tree.
Ogw'okumanya obulungi n'obubi.
Knowing of good and evil.
Wamo n'omuti ogw'obulamu.
Together with the tree of life.
Ebiri mu lusuku lwa Katonda mu masekkati.
Which are in the garden of God in the midst.
Masekati g'ekibuga kya Katonda, masekati g'olusuku lwa Katonda.
In the middle of the garden.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Amanya n'eddoboozi.
And by name and voice.
Omutume Ronald Hope Witness.
Our own Pastor Ronald Hope Witness.
Omune Musumba.
Together with Pastor Bosa.
Tubaagala nnyo mwenna.
We love you all.
Mu linnya lya Mukama waffe Yesu.
In the name of the Lord Jesus.
Mwana wa Katonda omulamu.
Son of the living God.
Tusinziira mu buweereza buno.
We based in this ministry.
Mulembe omupya ogulina okumanya Katonda okujjudde.
The new generation with the full knowledge of God.
Wamu n'ekitiibwa kye.
Together with his glory.
Okwongera okuleetebwa omusana ogw'okumanya.
To move on bring to you the light of knowledge.
Obeere ekibya ekijjuziddwamu okumanya.
And you be a vessel filled of knowledge.
Okw'ekigambo kya Katonda.
Of the word of God.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus. So
twagala okulabikanga leero twongera okumulisa.
This day we want to move on lighten.
bikwatagana n'omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi,
on concerning the tree of knowing good and evil,
awamu n'omuti ogw'obulamu,
and the tree of life,
ebiri mu masekkati g'olusuku lwa Katonda,
which are in the middle of the garden of God,
olumanyiddwa nga Eden,
which is known as Eden,
olusuku Eden,
the garden of Eden.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Si kigambo kitono nnyo,
it's not a little word,
kubanga tuzze tufuna ebigambo bingi,
but we've been getting many words,
ebyo bigezaako okwogera ku muti ogwo,
which try to speak of that tree,
okumanya obulungi n'obubi,
mostly of knowing of good from evil,
ogw'obulamu gw'okubadde tegunaba kwogerwako,
the tree of life, they have not spoken much about it,
naye nga basinga kwogera nnyo ku muti ogw'okumanya obulungi n'obubi,
they speak most of the tree of knowing good from evil.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Wabuno ogw'obulamu gwo tegwebuuzibwako nnyo.
In this tree of life, they don't inquire much about it.
Naye twagala tufune omusana ogumala.
But we want to get enough light.
Era nga tuguggyamu ebyava mu lugendo lwe.
And we got them from those which came from the journey of heaven.
Olwatambula mu Bayibuli.
Which moves more through the Bible
for
7 years.
It's
a different series of the visions, the dreams, the trance, the azotal, the urim, the spiritual transports. God in that journey revealed many things which when he began to move me.
And
concerning the tree of knowing good from evil and the tree of life, which are in the middle of the garden of God, in the garden of Eden. Praise Jesus so much. Those two, we knew them in the third heaven. But just as we say it, our journey to reaching the third heaven is still a long journey. We are still in the first created heaven, in the realm above. And we say, let's stretch ourselves.
Yes,
praise Jesus so much. As we head onto the third heaven, and we know what concerns that tree, the tree of knowing of good from evil, and the tree of life. According to Genesis chapter 2, verses 8 and 9, God spoke this on that tree. Let's read there and we hear. Genesis chapter 2 from verses 8.
Mukama Katonda nasimba olusuku mu Eden, kuluyi olw'ebuvanjuba, n'ateekamu omuntu gwe yabumba. Olunyo olw'omunaana. Mukama Katonda nameza mu nsi buli muti ogusanyusa amaaso, omulungi okulya, n'omuti ogw'obulamu wakati mu lusuku, n'omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi.
Yes, yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Katonda bwe yasimba olusuku luno Eden,
when God planted the garden of Eden,
oba olusuku lwa Katonda,
or the garden of God.
Yes, yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Or what we call
the paradise of God.
Yes, yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Masekati gaalwo,
in the middle of it,
yasimbamu omuti ogw'obulamu,
he planted in there the tree of life,
era omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi,
the tree of knowing of good from evil.
Yes, yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Omuti ogw'okumanya, omuti ogw'obulamu,
the tree of life,
n'omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi,
the tree of knowing good and evil.
Twagala kukizuula,
we want to discover it,
kusinga magezi g'ekigambo kya
Katonda, according to the wisdom of the word of God,
obanga ddala omuti guno muntu,
whether indeed this tree is a human being,
obanga ebyogeddwa bingi,
for a lot has been spoken.
Yes, yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Ebyogeddwa bingi nnyo ku muti ogwo,
a lot has been spoken on that tree,
ogw'okumanya obulungi n'obubi,
of knowing of good from evil, and the tree of life. It too we speak of it, whatever we find. Maybe what we want to first prove, that as the Old Testament has shown us, in the Genesis chapter 2, this verse is 9. Let's repeat it and we hear. Genesis chapter 2, verses 9.
Mukama Katonda nameza mu nsi buli muti ogusanyusa amaaso, omulungi okulya, n'omuti ogw'obulamu wakati mu lusuku, n'omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Nabwe tuwulidde nti mu lubereberye,
like we've heard in the Genesis,
batulaga nti wakati mu lusuku,
they show in the middle of the garden, There is the tree of life.
In
knowing of good and evil. We want to ask ourselves, before we get explained all those, those trees, are they still there or they are no more there? Let's get to the last book closing the New Testament. And the first proves us whether those trees are still in that place. For most people say, maybe we are explaining something which is no more there. Or perhaps the garden is no more there. Perhaps the trees are no more there.
But
as we read in the first book, Genesis chapter 2, verses 9. And let's also head on
to
the book closing the New Testament. Discover whether these trees are still there. If they are still there, then we will not get explained what are these. That tree and its fruits which we are eaten. What are those? Let's see Revelation chapter 2 and verse 7. Revelation chapter 2 verse 7.
Alinokutu, awulirongo echagambe kanisa. Awangula, ndimuoku yaku mutio guoburamu. Oguli wakati mu lusuku lwa Katonda.
Yes, you have been
praised Jesus so much.
Atugambye mu kubikulirwa sura ne yokubiri.
Tells us Revelation 2.
No romusango.
In verse 7.
Nti muulire omoyo alino kutu awulire omoyo kyagambe kanisa.
Who has and hear what the Spirit says to the church.
Vanga wangula,
whoever overcomes,
I'll
give him to eat of the tree of life,
which
is in the paradise of God, which is in the garden of God.
Yes, you have been
praised Jesus so much.
Chitufu, Eden.
Is it true that Eden,
Eden,
or the garden of Eden, is indeed the garden of God,
paradise.
Or the paradise? You know that it's the same thing.
Yes, you have been
praised Jesus so much. For in Genesis, Genesis chapter 2, and the verses 9, they show in the middle of the garden, planted the tree of life, of knowing of good and evil. But we still were proving that we sure that as if. Is it that it's still the study
always there?
For you may study something is not there and it troubles you in vain.
Yes, you have seen.
Praise Jesus
for mine.
But Revelation chapter 2, verse 7. God is
talking about
these are two chapters. I don't know if you forget them. Genesis 2, from verses 8 and
9.
Revelation chapter 2, and the verses
7.
The chapters are two. They will not confuse you. Now in the chapter 2, in Revelation, Revelation 7, he said, whoever overcomes, you'll give him a right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God, or the garden of God, or the garden of Eden. It's found where? No, it's very good. Every question you get an answer
on it.
Then you get explained of things you study. If you study, you don't know the rightful position where they are. You may end up interpreting things in the wrong direction.
Yes, you have
praise Jesus so much. You know, if you see someone passing right there, you have not known whether they are man or woman.
They
tell us, explain us the person who passed there.
The person is she or he what?
Or you say to omuntu oyo mukazi musajja oba chichi. Clear that thing, what it is, where it is. They ask you in the courts of law.
So
me, I just saw the head. You didn't see at all.
akati wanduli mu kooti y'ekigambo kya
Katonda
nga Bayibuli bwetugamba mu Bakolosi ekisooka kumi na nnya abiri mu ttaano paka abiri mu musanvu nti ababuulizi tulina kubuulira abiri oba
asatu
abalala balamule
tuli
mu kiseera kyakulamula
kati
twagala okulamulwa
n'abaasooka
okunnyonnyola ku miti gino Yesu yebuzwe.
Praise Jesus.
Yagamba mbu abawulira balamule.
He said those who hear let them judge.
Agati twagala mulamule ku nsonga zino.
But we want you to judge over these issues.
Batugambye.
They have told us.
Kituufu olusuku lukyaliyo.
Indeed the garden is still
existing. Era n'emiti gino gikyaliyo.
Even these trees are still there.
N'emiti nabaki.
But what form of trees?
Naye nga gikyaliyo wa.
And they are still there where?
Kubanga twawuliraku abamu nga batugamba side ya Iraq.
We had some tell us that the garden was in the side of Iraq.
Yo Bible yegamba saidi yawe.
The Bible is saying it is in what side?
Bakolisi kyoku biri 12.
Second Corinthians 12.
Unyo lisoka nokupiya.
Verses 1 to down.
Atubulira olusuku lusingani bwawa.
Tells us where the garden is formed.
Nanga tumazo kakasanti olusuku.
For we've proven that the garden.
Omo olusuku Eden.
Or the garden of Eden.
We olusuku lwa Katonda.
It's the garden of God.
Jagala nye chigambo paradise.
I love back the word paradise.
Yes, we have
praise Jesus.
Kubanga era ng'omuti bwe tukulabye mu paradise.
Still as we've seen the tree in paradise.
Iranga lwe olusuku Eden.
And it's the garden of Eden.
Naye tuwebuuza ekibuuzo.
But we ask the question.
Lusingani bwawa.
Where is it formed?
Tulyoke tugende mu maaso n'okulaba nga tunnyonnyola.
Then we move on to see we get explained.
Manyi kya ntiisa tusobola kunnyonnyola mukulembeze wa America.
Frankly, you can't explain to American president.
Bw'oteeka mu Russia.
When you put him in Russia.
Bw'omunnyonnyola.
If you explain it.
Nalabye Trump.
That I saw Trump.
Omukulembeze wa Russia.
The president of Russia.
Obera muzole bulungi
jo you get to be a very mad person
eranga byogenda okunyonyola sibitu
what you are to explain is not right
simanyo obontegedde bulungi
you understood well
obato manyi mutimiti gino je gisingalimwa
don't know where these priests are found
so jja kubisubira binyonyola
will not be able to explain
manga amagezi gakuwebo okusinda kutufo webisingwe kisingalimwa
wisdom is given you according to the place that thing is found
oliokofune kubanga tuinzo okuba tuendaga yingira munsi yamu
maybe we may need to enter the spiritual world
netuva munseno je tulimwe yomubi
this is from the physical world
tuloke tulowozo bulungi kuchigambe
let you think right over that word
atso tulabe kifo kino emiti gino je gisingalimwa
let's see the place where these priests are found
Abakolinsi ekyokubiri essuula y'ekkumi n'ebbiri n'olunyiri olusooka kiŋŋwanidde okwenyumiriza newankubadde nga tekusaana naye ka ŋŋende mu kwolesebwa n'okubikkulirwa kwa Mukama waffe olunyi olwokubiri manyi omuntu mu Kristo eyakamala emyaka 14 oba mubiri simanyi oba watali mubiri simanyi Katonda amanyi okutwalibwa omuntu ali bw'atyo mu ggulu ery'okusatu olunyi olw'okusatu era mmanyi omuntu ali bw'atyo oba mu mubiri oba watali mubiri simanyi Katonda amanyi olunyi olw'okuna bwe yatwalibwa mu lusuku lwa Katonda n'awulira ebigambo ebitayogerekeka ebitasaanira muntu ku byatula
yesu yebazibwe
mu
bakoliso ekyokubiri kumi nabiri n'olisooka pakulwokuna agamba nti naye tamanyi omutume Pawulo oba yali mu mubiri oba
nedda
Katonda akimanyi nti ye yatwalibwa eryoyo eyali yakamaze emyaka 14 nga azeeyo mu
ggulu
Mukama waffe Yesu.
Our Lord Jesus.
Inamkwala mukuru eliyokusatu.
And he took him in the third heaven.
Kineyo yatuka mukuru eliyokusatu.
When he reached the third heaven.
Yasinga nulusuku lwa Katonda.
He met there the paradise of God.
Ulusuku Eden.
The garden of Eden.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Mbona hii bintu byatako okunyonyo lwebiri mulusuku.
Not the next thing explained in that garden.
Tebyogerekeka.
That they are inexplicable.
Tebinyonyolekeka
kandi
tebivwanira na muntu gamara gavaya byogere byogereko
someone just come out to speak of them
yali ayogera ko chief
spoke of what
murusuku je tulabye omuti ogwo kumanya obulungi n'obubi
God we saw the tree of knowing good and
omuti
evil
omuti ogwo
the tree of life
agamba nti abantu bangi bali batanudde okwogera
says many people began to speak
biri mu murusuku olwo
things in that garden
abantu nga boogera ku muti ogwo ogw'obulamu
people speak of the tree of life
okusingira ddala ogwo kumanya obulungi n'obubi
mostly of knowing of good and evil
nina okusinga bwe yatuuka murusuku lumu
when he reached the garden
Gulweli okusati
the third heaven
ibintu yasingana yo
the things found there
agamba yawulire ibintu ebitayogerekeka
had inexpressible things ebintu ebitakwanira muntu kunyonyolwa mara gavaayo abinyonyoleko lwaki yayogera ekigambo ekyo kuba omwoyo wa katondaagamba nti okusinza ku ndowooza ye gye yali alinakwatagana n'olusuku n'omuti egiriyo yali ndowooza nkyamu bw'atuuka eri n'asiŋŋaanayo nayo birala eyakomawo n'agamba babuulira eby'omu lusuku tekumala gavaayo buli omu n'abyogerako nga bwayatebigwanidde na muntu mbw'amale gavaayo kubinyonnyola yawulira ebigambo nga tebyogerekekakwegamba ng'engeri ffe gye twali tubimanyimu bikwatagana n'ebyomuti ogw'okumanya obulungi n'obubibibala ebyaliyowamu n'omuti ebintu byasiŋŋaanayo naffe bitwali twogera ku nsi byali byawukana n'ebiryeritudiremu gwama olunyiri olwo olwokuna
abakolinsi ekyokubiri essula y'ekumi n'ebbiri n'olunyiri olwokuna bwe yatwalibwa mu lusuku lwa katonda n'awulira ebigambo ebitayogerekeka ebitasaanira muntu kubyatula olunya olwokutaano
tebisaanira muntu kukolaki
kubyatulaatuuka
mukulu eryokusatu
nga bw'olengera wali ayingira mu ggulu
lyakusatuasiŋŋaanayo
olusuku lwa katondanaye
mukulusiŋŋaanayo bamunyonnyola kubiri mu lusuku
omanyi luno lugendo
lwaggulutambira
mu bayibuli kugana katonda yali antambuliza bayibuli n'obutuufu
bwayo era
ekituufu kiri
luddawonga
bwe kyawandikwa mubyawandikwa
naye
mutume pawulo nga bwowulira ku bwomwoyo wa
katondaokusinzira
ku ekisipiriensi ye gye yali alina
kuebyo
ebintu ebyogera ku lusuku lwa
katondaokusinzira
ku byeyawulira nga atuuseeyo
agamba
tebigwanira kwegamba bintu byewuunyisa
nnyo
era nga tebigwanidde muntu kumala gavaayo amale
kwogerakwegambe
oyinza okyamya ensenemirembe
mingi
oyogera ku byolusukulo mu ngeri etali
ntuufu
okusingira ddala ngaoyogera ku muti ogw'obulamun'ogw'okumanya obulungi
n'obubiomanyi
lwaki yaleeta ekigambo bwe
kityo
n'agamba nti tebigwanidde muntu yenna
okubyogerakisooka
mu byonna olina okwongera
okutegeerawakati
tumaze okutegeera kifo ki gye
birinaye
twagala tuzule lwaki ensonga omwoyo omutukuvu yayogera ng'ayita mutume
paulon'agamba
nti ebintu ebiryo tebigwanidde muntu yenna kumala gavaayo abyogere nga
bw'ayagalakubanga
ekituufu kiri
ntiebikwatagana
ku miti egyo yeetaaga kwogera mu magezi ga katonda byetaaga kutegeera magezi ga katonda singa
agaffe
yesu yebazibwebobiriza mu magezi gaffe oyogera ebintu bifu byonna
byereerekubanga
bw'ayogera mu bakolinsi ekisooka essula ey'okubiri essula esooka ayogera bwati lunya olwabiri mu olumu abakolinsi ekisooka n'essula esooka n'olunyiri olwabiri mu
olumu
kubanga mu magezi ga katonda ensi olw'amagezi gaayo bweetaategeera katonda katonda n'asiima olw'obusirusiru obw'okubuulira obw'okubuulira okwo okulokola abo abakkiriza
yesu yebazibwe
omanyi enseene egenda n'egaana okutegeera mu magezi
gakatondakatonda
tayagala tubitegeere mu magezi
gaomanyi
mmwe mwayogera ku muti ogwe mu biro biri
ebiyise
era nga n'abamu ku mwe
mukyayogera
mbeera baagenda ne bagira
sekisi
abalala
balya apple
kale ebintu buli omu byasiŋŋana byayogera naye nga bwe tukugambyeko ebikwanira na muntu kumala gavaayo
byogereyogerekoolina
okwegendereza ng'osigala mu magezi ga
katondaja
kusaba bakolinsi ekisooka essula esooka onyulo oddeyo ku lwabirimu
olumu
abakolinsi ekisooka essula esooka n'olunyiri olwabirimu kubanga mu magezi ga katonda ensi olw'amagezi gaayo bwe taategeera katonda katonda n'asiima olw'obusirusiru obw'okubuulira okwo okulokola abo abakkiriza.
Yesu yebazibwe. Praise Jesus so much.
Nti kubanga mu magezi ga Katonda.
In the wisdom of God.
Ensoro wa magezi gaayo.
World by its wisdom.
Yakkiriza kutegeera Katonda mu magezi ga Katonda.
Except to understand God in the wisdom of God.
Kati n'asiima n'aga kati
God was
okubuulira mu kubuulira mwengendo okulokolera abaagala okutegeera.
Preaching is where I'm going to save those who want to understand.
Ayongereyo n'agamba wansi.
He moves on and he stays down.
Abakolinsi ekisooka essuula esooka olunyiriwa 22.
First Corinthians chapter 1 verse 22.
Kubanga Abayudaaya basaba obubonero n'Abayonaani banoonya amagezi.
Waliwo abasaba obubonero. There are those who ask for signs.
Abayudaaya,
the Jews.
Ebalokola b'emirembe
gino. Those are born again of today.
Babira mu kusaba byamagiro
obezeyo ki? Asking for miracles, what have you performed?
Bannassaayansi basiba mu bwengula.
The scientists are always in the space.
Abanoonya amagezi.
And they seek for wisdom.
Magezi gwe banoonya ye Katonda
kennyini. Wisdom they seek is the God himself.
Ye Kristo.
He is the Christ.
Kakati Abayudaaya.
Now the Jews.
Banoonya bubonero.
They seek for miracles and signs.
Abayudaaya abo.
Those Jews.
Ni balokola b'emirembe
gino. They are the born agains of today.
Tebakyanoonya magezi.
They no more seek for wisdom.
Beerabidde nti magezi ye Katonda.
They forget that wisdom is God.
Banoonya bubonero.
They seek for signs and miracles.
Okoze kaliwa.
What have you performed?
Waliyo agaba amazzi.
It is giving holy water.
Agaba ebitambaala.
Giving handkerchiefs.
Atunda amapapali amatukufu.
Selling holy purples.
Yagabye miti yimbi
give out trees or rain.
Ebatyano nyamagezi songa te Katonda akole byamagezi.
No more seek for wisdom, yet is the God who performs miracles.
Kale ekyo kyandisa gye bali.
That is very threatening to them.
Kimanye nti mu biro ebyo Abayudaaya bali banoonya obubonero.
You know those days Jews sought for signs.
Nga abamuwanga banoonya amagezi.
Yet the Gentiles sought for wisdom.
Mwalimu abasajja abagezigezi mu Matayo sura eyo kubiri.
There were wise men in the Matthew 2.
Abasiba mu bwengula bulijjo banoonya amagezi.
And they sought for wisdom right in the space.
Bagenda okulaba emunyeenyeye.
Went to see his star.
Emunyeenyeye amagezi. Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Emunyeenye ya Mukama waffe Yesu magezi.
The star of the Lord Jesus.
Tebagobeya ne batuuka awali magezi.
They followed it and reached the wisdom.
Ng'Abayudaaya tebamanyi na waali.
And they knew where he was and where he was born.
Ate bwe yakula bamugamba tuwa akabonero.
When he grew they told him give us a sign.
N'abagamba aka Yona.
He told them the sign of Jonah.
N'abagamba katate ebyo byamagero kibi ayogera.
Miracles is he speaking about?
Kale mu bitsonge eno tugezaako kugamba bwe
tuti. This issue we try to tell you this.
Nti Katonda ayagala ebintu bitegeere magezi ge.
God wants us to understand things in his wisdom.
Kati kubikwatagana omuti guno.
Now concerning this tree.
Ogw'okumanya obulungi n'obubi.
Knowing good from evil.
Guli wakati mu lusuku.
Which is the middle of the garden.
Omuno omuti ogw'obulamu.
With the tree of life.
Weetaaga n'osigala mu magezi ga Katonda.
You need to remain in the wisdom of God.
Gy'osobola okubitegeera.
When you will understand them.
Naye amagezi ga Katonda.
But the wisdom of God.
Gasigala gali mu kigambo.
It remains in the word.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Kubanga bw'oba otunuulidde mu Yeremiya.
For when you look in Jeremiah.
Atugamba bwati.
He tells us this.
Yeremiah esule ne yomunana.
Jeremiah chapter 8.
Nuru mwenda agamba bwati.
Verses 9. He says this.
Yeremiah esule yomunana. Nuru njiri yomunana.
Jeremiah 8 from verses 8 to 9.
Mwogera mutya nti tulina amagezi.
Kakati waliwo ababeere. Now there are those out there.
Ebagambo balina amagezi.
And they say they have wisdom.
Nenga be bantu abatulagirira.
But there are people who directed us.
Ebagamba ebintu omuti ogwo gwe baali ebibala byago.
Tell us the tree they put the head of it.
Yali sekisha.
That was sex.
Bano basiri
busiri bano.
Niyo busiri busigala busiri.
But foolishness remains foolishness.
Nakugambako lunaku lumu.
I told you one day.
Nti ne muna agenda ofumbe pupu.
Even if
omunyiga bulungi afuketo kinajja fu.
Even if you go pupu to make it banana, it will never turn to that.
Obusiri busigala buki.
Foolishness remains foolishness.
Ndi Katonda kyavaabu uziza.
That's why God is asked.
Mugamba mutya nti mulina amagezi.
How can you say you have wisdom?
Omuntu n'avaayo n'annyonnyola.
The pastor has explained.
Mbwe ebibala ebyaliibwako ku muti.
The eight of the tree. That was sex.
Kakati Eva yanoga binoga.
Now Eve just picked them.
Yabinoga
she picked them from that her part.
Obakale
okay.
Orusuku
the garden.
Lwali wano kwa wano wase. Obo omuntu yerusuku
all the human being is the garden.
Ni abantu
na
munasoma okugira nti musiro kugira ne buto ne buli omuntu gwo omuntu ne guvunda no guvunda.
Consumes the human head and it rots.
Bagambye nti omuti gwasimba mu lusuku.
The garden was planted in the middle of the garden.
Ogenda okwera bango
omukazi
lusuku.
You woman, you are a garden.
You are the garden. Now the tree is in the middle of your parts. The pastor said that tree, the foolishness it's taken them to.
Musumba.
Yes. A pastor when he said the man is in the tree, it's a garden. And he has a tree. It's the middle of the garden.
The tree is the
foolishness.
They are foolish
and corrupted all their mind.
Yes, we have
praise Jesus.
If
I finish that verse, speak over that word.
Yes, we have
praise Jesus. Let's finish this verse.
Jeremiah 8 verses
8.
Mwogera mchatu tulina amagezi n'amateeka ga Mukama gali na fe na ye laba ekalamu eyobulimba eyabawandiisi ewandiise bitali bya
mazima.
The preachers, those who have written down books and explain of the garden of God and the tree of life and the knowing of good and evil, they have written only falsehood.
Just
pen has deceived you, it's written falsehood. Jeremiah 8 verses
9.
Now let shame begin on them. And let them totally get dismayed. Now
we're
going to get the rightful information. He speaks of the tree of life and the tree of knowing good and evil. Jeremiah
8
verses 9.
Abagezigezi bakwatiddwa ensonyi, bakeŋŋentererwa, bawambiddwa, laba, baganye ekigambo kya Mukama, era magezi ki agali mu bo?
Kubanga baganye ekigambo kya Katonda
kibannyonnyole.
Kubanga amagezi ga Katonda gali mu kigambo.
But the wisdom of God is in His word.
Tulina kubiteekamu magezi ga Katonda.
Put in you in this your human wisdom.
There's
nothing you'll be able to explain. What we last had 2 Corinthians
12,
verses 1 to
4,
told us when Apostle Paul reached the paradise of God in the third heaven,
he
had there inexplicable words. God permitted someone just come out to speak of them, except he was sat under the curses of God's word. And they analyze very well.
The
Bible tells us Jeremiah 23:18. How can we move on to bring the rightful understanding? Let's read on here. Jeremiah 23:18.
Kubanga ani yali ayimiridde Mukama wateseza ebigambo ategere awulire ekigambo kye. Ani yali yetegereza ekigambo kyange n'akiwulira.
Ani yali yetegereza bulungi nnyo.
Who has analyzed this word well?
Njagala okusaba muganda wange.
One request your brethren.
Mwana wa Katonda wonawo.
Child of God wherever you are.
Sawa ya kwetegereza kigambo kya Katonda.
To analyze the word of God.
Ukimakinga bulungi kigamba kitya.
Mark it very well. What does it say?
Yes, we have
praise Jesus.
Kubanga bwaba yogera mu lunyo lwabi mwebiri agamba bwati.
Speaks verse 22, he says this.
Jeremiah 23:22.
Yes,
praise Jesus. They start with the curses of God's words. Like you hear the John of heaven moving
in
the Bible. John explaining one by one as scriptures are. If they start with the curses of God's words and they ask Lord, what were you meaning? Where is this tree? They ate of it how?
Oh,
move as your word is. kubanga ye Mukama agambo singa batula watesiza ebigambo bandetedde abantu okutegeera ebigambo
byenosobola
okuleeta okutegeera okuli mu kigambo
kwennyininnyini
era nga kikuwanidde okubanga osobola okuleetera
okutegeerakubanga
okubuulira
obubuulizi
ebintu ebitali mu kutegeera kwa
katondakukyamya
kwe kufuuka nnabbi w'obulimba mu bwangu
ddala
ofuuka omutuma w'obulimba omusomesa
ow'obulimbaomusumba
w'obulimba ne bw'oyimba buyimbi ng'oyimba bifu ebitali mu kigambo kya
katonda
obeera buyimbi wa bulimba
era
olunaku lwe banaagatta abanabbi b'obulimba naawe ojja
kubakulayira
manyi mu bayibuli musoma mu banabbi
b'obulimbaabamu
tebasomanga ku basumba
b'obulimbanabo mwebalimulimu
abayigirizwa
ab'obulimbamulimu
ababulizi b'enjiri
ab'obulimbatwabuliranga mulinnya
omanyi bwoba oyogera abantu basinga kumanya nti waliyo nabbi
w'obulimbanaye
tebamanyi nti waliyo abasomesa
b'obulimbaabatuma
ab'obulimba abasomesa ab'obulimba abayingiza mu nkisa ebigambo ebitali
muwaddeakati
bw'aba atugamba engeri gye tuyinza okuleetamu
okutegeerayagadde
ove n'ompolampola ng'ogenda onyumirwa bulungi
ebintuebitambulaate
nga
bw'otegeeran'omwoyo
omutukuvu nga
bw'awandiikaebigambo
bino muggwe
kubanga
bw'ayogera
naffeisaya
28:9atubuuza nti ani kwe naategeeza
ebibuulirwakubanga
ekituufu kiri nti
For the truth is,
yagala kututegeeza.
He wants to explain to us.
Ebyawandiikwanga bibiri ayagala bitutegeeze.
As scriptures, I want to explain them to us.
Naye ani gw'anaategeeza?
He will explain.
Atubuulikira okunnyonnyokera ddala emiti gino egy'obulamu.
Eky'ogw'obulamu
n'ogw'okumanya obulungi
n'obubi. The tree of life.
Naye ani?
Who?
Era mu ngeri ki?
And in what way?
Isaiah 28:9 n'olunyiriri olw'omwenda.
Isaiah 28:9.
Ani gw'aliyigiriza okumanya? Era ani gwalitegeeza ebibuulirwa abo abaleseeyo okuyonka era abavudde ku mabeere olulimi olw'ekkumi kubanga kiba kiragiro ku kiragiro ekiragiro ku kiragiro olunyiriri ku lunyiriri olunyiriri ku lunyiriri wano katono awo katono
yesu yebazibwe isaya 28 olunyiri atandisa olw'omwenda n'atubuuza
ekibuuzo
ani gwanaayigiriza ebibuulirwa era ani gw'anaategeeza ani gw'analeetera okumanya amanyi abantu babitubuulidde ebintu
buli
omu n'abireeta mu
ango
akati waliwo n'abakuba
obutabu
nga sitaani musota
gwennyini
agenze ali ku muti
waliwo
ebibala bya apple yeezinze ku muti
bwali
agamba
eva and the tongue is coming out like that. Eat of the fruit.
Byonnanga omuntu akukubira ebintu naye nga bya bulimba.
A person preaches this which are false.
Ekyama ky'omusota sikuba musota ku gwa bulimba.
The mystery of the snake is not a physical snake.
Bakulaga obusagwa bwa Setaani obutuukira okudda
ekibi. Poison of Satan which reaches to death which is sin.
Niye tikuba musota guno gwa
bulimba.
Bula abangi bagwiga emisota gya bulijjo nga bagamba ye Sitaani.
Many hunt for physical snakes, they say they are the devils.
Ne balaga nga anozeeyo apple.
And they show he's gotten an apple.
Ng'amuwa alya.
And they give him it.
Okwo ennaku zino era tuzirya tetunaba kwenenya.
These days we eat apples, we've not repented for that.
Niye kugamba ebintu ebyo bitategeerekeke.
Those things which are not clear.
Si kirungi okumala gavaayo ng'ogenda kutegeeza.
Not good, you just come out and you're going to explain.
Yava agambye nti kigenda kuba kiragiro
kiragiro. Why he said it's going to be command by command.
Lunyiriri ku lunyiriri.
Scripture by scripture.
Wano kano wali katono.
Here a little, there a little.
Ebiragiro bina.
Four commands.
Okudda waggulu.
And above.
Ebiyogera ku muti ogwo.
Which speaks of that tree.
N'ennyiriri nnya n'okudda waggulu.
And above scriptures.
Okuleeta okutegeera.
To bring you the understanding.
N'okumanya.
And the knowledge.
Era okuva mu ndagaano empya
n'enkadde. Right from the Old and the New Testament.
Wano katonda wali katono.
Here a little, there a little.
Okuva mu chapters ez'enjawulo.
From the different chapters.
Omanyi lwaki yayogera ekigambo
ekyo? You know why he spoke that word?
Yagamba nti abantu bangi.
He said many people.
Abali ku mmeza ya Katonda.
Who are on the table of God.
Eyekigambo.
Of the word of God.
Nga basesema busese.
And they are just vomiting.
Bwe baba wawe mulya.
As they give you, you are eating vomit.
ng'asisima agagambo gambo annyonnyola agantu agataliyo mbwere ekibala yakinoga atya kugamba ng'olaba omuntu asisima naye oko kunyola omusango owulire lwaki yali agambye nti kakati ebintu bijjemu okutujje tukwate ennyiriri ku nnyiriri kubanga okusesema ku katuuti ka mukama emmeeza ey'okuliirako ekigambo kubadde kususe
Isaya esuula eyabiri mu omunaana n'olunyiriri olw'omusanvu naye era nabo bakyamye olw'omwenge era ekitamiiza kibawabizza
okutamiira kuli kwa Jezebeli
obwenzi bw'okuva
katonda
n'okulekawo ekigambo
kyenabanyumya
ebiboozi
Isaya
esuula eyabiri mu omunaana n'olunyiriri olw'omusanvu kabona n'ennabbi bakyamye olw'omwenge omwenge gubasaanyizaawo bawabye olw'ekitamiiza bakyama mu kwolesebwa beesittala mu kusala emisango
bakyama mu kwolesebwa buli kimu bakyogera bulala
Isaya esuula eyabiri mu omunaana n'olunyiriri olw'omunaana kubanga emmeeza zonna zijjudde ebisesemye kubanga emmeeza zonna zijjudde ebisesemye n'empitambi
bannange omanyi okubanga emmeeza y'ekigambo kya katonda mutuddeyo mulya naye ng'ababuulira alikusesemaakagamba bwakwakyusa n'eno and the poo for you
bagambia,
they said the devil is filled of vomit and
filth.
Vomit and filth.
Mpitambi ziyitawa.
Filth first of where?
Omanyi okubanga mubuulibwa ebintu nga Katonda abiyita
things and God calls them poo.
Nagasesemyesesemye mu mulyeyo mulya kigambo.
That you're eating the word.
Kumbe muli kugasesemye gagagambo.
Eating vomit of words.
Kakati njagala okubabuulira adamu ne eva baagenda ne balya ekibala mbabuulira ekyama ekibala ekyo yali sekisi
kati weenenye muveeko oba kati okuvannyuma lwe twalokoka era twandibadde eyo tetuddayo
And we
don't
married, neither
get
married. It would have been a case.
Even the sin we committed, they have never explained it.
Do
you think we can even start at his head and we finish it today? Are you not joking of it?
Yes, we have
raised Jesus. But God has told us what is. For there is someone, and they tell you, now, you know it was sex. But
they said,
Eve is the one who first ate. And they tell us, no. Now, Eve. She ate with the snake. That's the reason why. That Cain was the son of the devil, is the father to him. They were there with Eve playing. And they did things of the bedroom. And the serpent impregnated Eve.
As
she became the firstborn son. And it's for the serpent.
I want to pass through the field.
Vomited on the pulpit of God. In the Genesis, Genesis 4. And
first
one. We see whether it's the snake which knew Eve first.
Olubereberye esuula eyokuna n'olunyiri
olusooka. Genesis 4 verse 1.
Adamu n'amanya Kaawa mukazi we n'abeera olubuto n'azaala Kayini.
Musota gwe gwamumanya.
Did Adam, is it a serpent which knew Eve?
Simanyi muno olunyiri bo babeera
tebalulabi. They don't see this verse in the Bible.
Arugambi Adamu.
They have said Adam,
he yagenda eri mu
dining yabo. From the marriage to dining.
N'amanya bulungi nnyo ng'okumanya bwe kuli.
He lay with Eve.
N'abira ne Eva.
And he lay with Eve.
Eva n'afuna olubuto.
And Eve got pregnant.
Olubuto nga
lwali. Pregnant with of Cain.
Cain n'azaalibwa.
Cain was born.
Ate era ne Abel era bukyali.
Even Abel, it was the same.
Tusomere olunyiri luno
tulabe. Let's read this verse we see.
Lubereberye essuula ey'okuna n'olunyiriri olusooka.
Genesis 4 verse 1.
Adamu n'amanya Kaawa mukazi we n'abeera olubuto n'azaala Kayini n'ayogera nti mpeeredde omusajja eri kato eri Mukama. Olunyo olwokubiri, era nate n'azaala muganda we Abiri. Abiri n'aba musumba wa ndiga.
N'azaalira ne muganda we
bonna both of them
yabazaala ng'era
birth to them
okumanyibwa kwani.
And
Adam,
husband is the one who went to make her pregnant for that.
Simusota.
Not the serpent. If you speak that like that, this man John the Baptist, by the Spirit of God, told the Pharisees and all the Jews, those who came on the baptism, that you children of the vipers. I don't know whether their mothers slept with the serpent, Satan.
Okubeera omwana wa musota,
be a child of the serpent,
omwana wa Satan,
or the child of Satan,
oba omaze okulwanisa obutuukirivu
bwonna, you've already fought all righteousness.
Ekyo nakyo olina okukibikulira.
That you have to be revealed of it.
Naye sigamba nti buli wange engeri gye byogerwamu nayo bizibu.
No, the way
naye katusooka esomewa neno mu Matayo.
Let's read in Matthew.
Matayo esuula eno eyokusatu olunyiri olwokutaano.
Matthew 3 verses 5.
Matayo esuula eyokusatu n'olunyiri lwakutaano.
Matthew chapter 3 verses 5.
Awo ne bava e Yerusaalemi ne mu Buyudaaya wonna n'ensi yonna eriraanye Yoludaani ne bajja gy'ali. Olunyiri olw'omukaaga, n'ababatiza mu mugga Yoludaani nga baatula ebibi byabwe. Olw'omusanvu, naye bwe yalaba Abafalisaayo abangi n'Abasaddukaayo abangi nga bajjira okubatiza kwe, n'abagamba nti, mwe abaana b'emisota, ani eyabalabula okudduka obusungu obugenda okujja? Olunyo lw'omunaana, mubale ebibala ebisaanidde okwenenya. Olw'omwenda,
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Yokana omubatiza bwe yali abatiza.
When John the Baptist baptized,
yagambako abava mu Yerusaalemi
e Buyudaaya. Paul also came from Jerusalem in the Jews.
Baali bazze kubatiza.
They had come for baptism.
Naye n'abagamba abaana b'emisota.
And he told them, you brood of vipers.
But simanyo bana bo bali
baba. Don't know whether
Satan yali yebase kuba mama
baba. Who has slept with their mothers to give them birth?
Na yeba ibu yebe nyonyola bana be misoto
igamba. Explains the children of the Bible.
Baba na ba Satan.
Children of Satan.
Mujitabo chiri eche bikuwa batu mekumi na
sato. In the books of Acts 13.
Waliyo musajja bamuita Eruma.
There is a man called Eloma.
Nabi Omorogo.
Sorcerer at the same time a prophet.
Omoyo mtuku wali mutume Paulo yagamba.
The Holy Spirit was an apostle Paul.
Mwana wa Satani.
You son of the devil.
Omulabe w'obutuukirivu
bwonna. Enemy of all righteousness.
Omuntu okuyitibwa omwana w'omusota.
A person to be called a child of the viper.
Omusota Satan.
The serpent Satan.
Bamaze okulwanisa obutuukirivu bwa Katonda bwonna.
They have already fought all righteousness of God.
Nisigamba nti Satani abaye batane mama.
Not that they have slept with their mother. And they birth children. Now we put that aside. There are many to be explained. But I try to show you as we head on to get explained. Concerning tree of knowing good and evil. And the tree of life. Good to not put this thing in your mindset. Many people got corrupted in mind.
Yes, you have
praise Jesus.
In
the book of Genesis. Genesis
3.
Bible shows
the Adam and Eve.
Adam and Eve.
Abamazo kulia kuvivara biliyebi
omoti. After they ate of the fruits of the tree.
Yes, you have seen.
Praise Jesus.
Abamazo kulia kuvivara biliyebi omoti.
After they ate
walk manyobro njena wobi.
Fruits of knowing
the tree of knowing good and evil. They chased them from the garden, lest they eat of the tree of life. And they live long with the sin. But what surprises
them?
On the way they put cherubims, means one of the signs which can direct us. The tree of knowing good and evil. Where was it with the tree of life?
We
have to first discover cherubims where they are formed. They are the ones in the way heading to the paradise. Means there we can get clear wisdom. For that is how he speaks like this. Genesis 3:22. Genesis 3:22.
Mukama Katonda nayogera nti laba, omuntu afuuse ng'omukufe, okumanyanga obulungi n'obubi. Kaakano aleme okugolola omukono gwe okunoga ku muti ogw'obulamu. Okulya okuwangala emirembe n'emirembe.
Yes,
praise Jesus so much. Genesis 3:22, he has said, God spoke that man has become like one of us. Become like one of, like God you are what? It means you're fighting to become God. But you became like one, like. But you didn't become God.
That's
what Satan deceived us, we are to become like God. It's the sin we committed, wanting to become God.
Yes, you have
praise Jesus. But what we speak of is this, that we shall reach it ahead there. The sin we committed, what we call the sin of Adam.
Yes, you have
praise Jesus. But lest he stretches his hand
at
him, and they pick from the tree of life, and they eat and they live forever. Now let's say, if it is sex, and it was the tree of knowing good and evil, eat when they think. And the one of the tree of life, they are to pick fruits from it. How? Is this to pass behind sodomizing yourselves? What? Foolishness should get from us. If
the
tree of life, they are to get back, pick from it. But how? That's why I wanted us lighten in the foolishness. If that of knowing good and evil, they
pick
from each the form of having sex, or they ate an apple, the one of life, what will they eat from it?
Apple,
orange, avocado, what? You expect it will be what?
That to
ask the one who warned you that it was an apple they ate. Tell them, now on the tree of life, will it be apple
or
what? Orange or what?
So
when Jesus came on the world, when
he
began to explain the things of tree of life, he said, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Whoever eats of me,
in
John 6, they will not taste of death. Okay, as it will come to pass, John 15 is saying he is the tree, the vine.
Perhaps
the one we speak of is the one sitting in the garden,
paradise,
in the third heaven.
But
how do we think of him not right?
He spoke
himself being the true mind. And his father planted him. And God planted the tree of life in the garden. Are you
lying?
Is there something you see where we're heading?
Yes, we have
praise Jesus. But before we reach there, we explain the things. They tell us they one got an apple
Nigeria.
And they ate it.
Another,
they say it's sex. Now the one of sex,
we
want them to explain us. Speaking from the tree of life, what will they do? The one of apple.
After
they tell us things of apple,
that
is what they ate, no good and evil.
On the tree of life, they will pick what from there.
Let
them first tell us.
Then
in another way,
he tells
us why God tells us to bear fruits. We shall bear what form of fruits? Why does God say his fruits are far better than choice silver?
You
have to cease from human wisdom on the fruits, you know, the usual ones.
In
the spiritual world, to be explained of the type of fruits. If you
remain
in this life with wisdom of the flesh, I prove you'll never understand all your days. Get back to Genesis 3. Genesis 3:23.
Mukama Katonda, kyeyava amuggya mu lusuku Adeni, alimenga ettaka mwe yaggibwa. 24. Bw'atyo n'agoba omuntu, n'azzaamu ebuvanjuba mu lusuku Adeni, bakerubi, era n'ekitala ekimyansa ekikyukakyuka, okukuumanga ekkubo ery'omuti ogw'obulamu.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Bakerubi.
The cherubim, they watch over the way to the tree of life. Most people say, you know, I heard of one man, and he said these were cherubim angels. They asked him, where did the cherubims go? Who watched over the way to the garden? Explained to them the garden is in Iraq. They told him, the cherubims go who were in the way to the garden. That them to sinned like the angels and they chased them. Even the garden, God removed it. That too is another level of madness. Now God shows in the book of Ezekiel 10 that the cherubims are still there. Let's read of the cherubims.
Ezekiel
chapter 10 from verse 1.
Awonetunula era lava mubange lyali waguru wa mutego wa bakerubi ne walabika waguru wawe nge jinje lya safiro nge mbala eye kifananyi ekyentebe olinyolwo kubiri. Nagamba omusajja yayambadde bafuta n'ayogera nti, yingira wakati w'abannamuziga abeetooloola abawulukuka wansi wa kerubi, ojjuze ebibatu byo byombi ebisiriza eby'omuliro ebiva wakati wa bakerubi obimansire ku kibuga.
Yesu
yebazibwe. Praise Jesus so much.
Omanyi ba malaika babeera mu kibuga kya
Katonda. No, angels are in the city of God, Jerusalem of heaven.
Si we wawo.
Is it not that?
Naye bakerubi abo,
but those cherubims, when we look at here, when you see them here, they close the northern door up,
pass
through the second heaven to be created,
to
go in the third heaven with the garden of God, and they close the northern door of the first heaven, where you can pass, and you move on to the second heaven to be created,
and
then you go to the third heaven to be created in the realm above.
Up
to today, the cherubims are there because they didn't come to cover those secrets.
But
we can go in the book of Revelations and they show them to us again. They call them the two olive trees. A language which went beyond them.
No,
the cherubims too are called trees. The olive trees. When you read of them, you may not realize
it.
If they tell you, and I saw the two olive trees. These two olive trees, which are those? And they said that the science is anointing. All along their creations. The problem which is the days of the garden of God, they need to humble, to get back to the word of God, to
see
the counsels of God's words, that he can tell us
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Katuse nokorekero kuatera kiragiro kuchiragiro kurabira.
Under command by command to say.
Yagamba ndi mulimu abantu.
He said there people.
Ababera nga batabangula ekigambo kya
Katonda. That is not the word of God.
Katonda we mirembe gino
Satani. The God of this age Satan.
Yayonona amaaso ga magezi
gabo. Corrupted the eyes of their mind.
Abona baboogerako bwati.
Those two speaks of them like this.
So mu Luganda ono olw'okumanya obeyigendereze.
Journey of knowledge, be careful of such.
Katubasomeko mu Bakolisi ekyokubiri esula eyokuna.
Read of them 2 Corinthians chapter 4.
N'olunya olusooka.
From verse 1.
Abantu abali bwe batyo.
People like those.
Abayigiriza yigiriza buli kye basanze.
Who teach whatever they find.
Ate bamaze kwetegereza.
And they have not personalized it.
Obeewalenga.
Avoid them.
Abakolinsi ekyokubiri esula eyokuna n'olunyiri olusooka.
2 Corinthians chapter 4 verse 1.
Kale kubanga tulina okuweereza okwo nga bwe twasaasirwa tetuddirira olunyiri olwokubiri naye twegaana ebyensonyi ebikisibwa nga tetutambulira mu bukuusa so tetukyanya kigambo kya Katonda naye olw'okulabisa amazima nga twetendereza nga twetege ti naye olw'okulabisa amazima nga twetendereza eri omwoyo gwa buli muntu mu maaso ga Katonda.
Yesu yebazibwe. Praise Jesus.
Tugamba tulina okufuba okulaba.
We have to try to see.
Nga tutambulira mu bukuusa.
We don't move in hypocrisy.
Ne mu kutabangula ekigambo kya Katonda.
It's not the word of God.
Tuddiremuko Katonda obulire.
Let's repeat it and we hear.
Abakolinsi ekyokubiri esula eyokuna n'olunyiriri olusooka.
2 Corinthians chapter 4 verse 1.
Kale kubanga tulina okuweereza okwo. Kubanga tulina ki? Okuweereza okwo.
Have this ministry.
Manyifu tuli mulembe omupya.
No, we are the new generation.
Tulina okumanya Katonda okujjudde.
With the full knowledge of God and His glory.
Bwe tumala okumanya nti tulina kuweereza kwa kuleeta okumanya Katonda okujjudde.
After we know we have a ministry of bringing the full knowledge of
God. N'okuleeta ekitiibwa kye.
And to bring His glory.
Tutegeeza bwe tuti.
We tell
people. Tetwogera byaffe.
We don't speak our own.
Mwango wa Katonda.
For the one of God.
Era abeeri Katonda.
And the one from God.
Ayogera bigambo bya Katonda.
The words of God.
Naye fuba okulaba.
But try to see.
Ng'obiresinga ebigambo bya Katonda.
Bring them as in the wisdom of God.
For
many do like this.
Let's read
first.
2
Corinthians 4:2.
Abakolinsi ekyokubiri esula eyokuna n'olunyiriri olwokubiri.
2 Corinthians chapter 4 verse 2.
Naye twegaana ebyensonyi ebikisibwa. Nti waliwo ebintu ebyensonyi sonyi.
Shameful things.
Bakati oli bwagenda gamba ato mu lusuku twakola bintu bya
sekisi
ogenda mu lusuku lwakatonda n'okolera
ye
bintu biri awo byansonyi
sonyi
bwe ate yasooka kwebaga na
musota
kati bw'obanga sitaani kale omulaba ngu
omusota
asusu yakajjako
yebakisa
otunulira kale omulaba ngaomusota
if you look at him as a snake
omusota gulina busu
does the snake hold the susu
omanyi ebintu nga byansonyi
bannanaye
kale kati bayibuli yetugamba kale tetubyogera mu kyama wabula tubyatukize
but we speak them openly
tubyegaane n'okubyegaana ntituli mu bintu ebyo
then we are not in those things
twegaane ebyensonyi ebikisibwa
you reject shameful things
mundu natandika okwogerera ebintu
byansonyi
bw'omusota awo kakati ebirowoozo mu byayonooneka bitya n'okukuba
akafaananyiomusota
omusota gujyeyo obutundu
bw'ekyama
kulina omukazi wadde awo n'oyonooneka
bwotyo
Abakolinsi ekyokubiri esula eyokuna n'olunyiriri olwokubiri.
2 Corinthians chapter 4 verses 2.
Naye twegaana ebyensonyi ebikisibwa nga tetutambulira mu bukuusa so tetukyanya kigambo kya Katonda naye olw'okulabisa amazima nga twetendereza eri omwoyo gwa buli muntu mu maaso ga Katonda. Tufuba okulaba ekintu kimu.
We try to see one thing.
Nga tutambulira mu bukuusa.
We don't move in hypocrisy.
N'okutabangula ekigambo kya Katonda.
It's not the word of God.
Okukireeta mu ngeri etategeerekeka.
Bring it the way not clear and right.
Naye olwo nga tulabisibwa.
But we manifest.
Nga olw'amazima.
By truth.
Nga tulabisa amazima eri abantu bonna.
We manifest truth
mu maaso ga Katonda.
Before God.
Kakasanga ekintu ky'oyogera.
Prove the thing you speak.
Bw'onatuuka mu ggulu.
When you reach heaven.
Nga tebakugamba wayogera
byaki. And they tell you why did you speak this.
Yes, you ever see
raised his
hand. You
preach the gospel, they will chase you.
You preach which gospel? What they didn't know about
they did what? They had sex. They ate an apple.
Did you
see a tree with an apple? Should we take you there? You come. You show us the tree is there.
You
show us the apple where it is.
You get even to be your
big things you're sure of. Scriptures of truth.
And
what we hope for as we believe. Speak of the tree of life, it's there. You speak what is there. Reach there, what will you explain of it?
The tree
of knowing good for evil.
You've
spoken every stubbornness on it. When you reach there, that they did what?
No
shameful things.
Abakolinsi ekyokubiri esuula eyokuna n'olunyiriri olw'okusatu.
2 Corinthians chapter 4 verse 3.
Naye okubikkibwako obanga enjiri yaffe ebikkibwako ebikkibwako mwaba ababula. Olunyiriri olw'okuna. Katonda w'emirembe gino be yaziba amaaso g'amagezi gaabwe abatakkiriza omusana gw'enjiri ey'ekitiibwa eya Kristo oyo kye kifaananyi kya Katonda.
When this
gospel is veiled, it's veiled to those who are lost.
The
God of this age, Satan, and his fallen angels,
who
they blinded the eyes of their understanding,
to
refuse the light of the knowledge which is moving now,
which light
tends in every darkness of Satan.
But
like we first understood, when the Bible speaks, it says this.
Peter,
in 2 Peter chapter 2 in the verses 1.
Peter, 2
Peter chapter 2 verse 1.
Naye era ne wabawo ne bannabbi b'obulimba mu ggwanga. Era nga ne mumwe bwe waliba abayigiriza b'obulimba abaliyingiza mu nkiso obukyamu obuzikiriza era nga beegana ne mukama waabwe eyabagula nga beereetera okuzikirira okwangu.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Omwoyo omuntu ku byanyula ng'ayita mutume Peter.
Holy Spirit explained through Apostle Peter.
Nangamba biro byabwe waliwo bannabbi ab'obulimba.
In their era they were false prophets.
Nangamba nene munnaku zaffe.
Even nowadays.
Wajja kubawo abayigiriza ab'obulimba.
They will be false teachers.
Abayingiza mu nkisa eby'okuzikiriza.
Those who secretly bring in destructive doctrine.
Babeera basomesa sebyo ebintu.
Teach even things.
Ninga Satani abali ku mitwe.
Yet Satan is the one on their head.
Abatandika okutuvunulira ebintu ebitali bituufu.
Interpret things which are not right.
Naye kyakamaze emyaka mingi wansi
w'enjuba.
Mukama bw'ayogera mu Temisewo.
When God speaks in Timothy.
Ekisooka esuula eno ey'okuna.
First Timothy chapter 4.
Agamba nti abantu bangi.
He said many people.
Abakyama nga bagubira okuyigiriza kwa basitaani.
Who are not following teachings of the devils.
Sitaani kenyini asobola okwefuula omuyigiriza n'abayigiriza.
Himself can appear as a teacher and he teaches you.
Even
with his fallen
angels. When he
his false teachers,
he
puts in them things which pervert.
First
Timothy 4, verse 1.
Naye omwoyo ayogera lwatu nti mu nnaku ez'oluvannyuma walibawo abaliva mu kukkiriza nga bawulira emyoyo egikyamya n'okuyigiriza kwa basetaani
nti abantu bano
baliva
mu kukkiriza
Baruumi
10:17
kweyogerako
okuva mu kulya n'okulira ekigambo kya
Katonda
nti nga bawulira emyoyo egikyamya n'okuyigiriza kwa
setaani
kati kangulira kintu kimu mulimu abayigirizwa bangi abafulumye mu nsi
ne
bannabbi n'abatume nga batuula mu kasenge nga wali
Satan explains to them.
And
them to come to corner us. Just as you hear things of the tree, how they are.
The tree
of knowing good and evil. And the tree of life.
Yeah,
Satan teaches them what he wants. And they claim to be apostles of God. And they claim to be angels of
light
and preachers of righteousness. When they explain to you, they can bring an apple to demonstrate.
No, no, they
think they are serious.
Yes, we have
praise Jesus. This Bible speaks of them saying, great words which are only wind and waterless.
The great swelling you want.
And
there
are great, you may think they have brought a revelation.
Yes, we have
praise Jesus.
Second
Peter chapter 2. Verses 18.
2 Peter chapter 2 verse 18.
Yes, yes, praise Jesus. When they
sit you in their revelation,
speak red boastful words. I want you to be silent.
There
was a revelation. It came down. I was there and I meditated on the word of God, and the voice came to me, my son, you know, my son, people have not been revealed of this tree, but I want today
to
teach them of the tree. That tree, the fruit of the
edge,
it was sex.
And
what proved them that? Still, the child Cain was born.
It
was the Satan who had a relationship with Eve. Don't you see? He's called the son of evil and sin. And explain. He too comes and calms you down. He may even preach when he's shedding tears. That crocodile sheds crocodile tears when it is targeting to pray on
your finger.
You may want to silence it, yet it wants to pray on your fingers. Beat them off.
Peter chokubiri esule yokubiri nolu nyiriri olukumi nomunana.
2 Peter chapter 2 verse 18.
Kubanga bebogera ebigambo ebikulu ennyo ebitaliimu. Basenda senda okwegomba kw'omubiri. Mu bukaba abo abali okumpi n'okudduka bata ti n'okudduka abatambulira mu bukyamu. Olunyole 19.
N'okudduka kwegawi n'okubadduka.
You have to run from them.
Abamu batiisa tiisa.
Some of them threaten you.
Abamu babeera bannabbi abalinga ng'ebibe.
Others are prophets who are like wolves.
Naye nga boogera ebigambo ebitaliimu.
They speak what we are not there.
Ayinza okwogera ne mukankana mwenna.
They can all shake.
Olwo agenda okubatiisa tiisa.
Now he's going to threaten you. That's why he speaks of them as
the
Israel. That all Israel, the prophets were like
jungle
in the desert. And they speak useless words. And they say, I've said to them. All that we put there. Let me sample where we begin next time.
You are nagging.
Genesis chapter 2, verses 8 and 9. I hope you realize how things are to move. Genesis chapter 2 from verse 8.
Mukama Katonda nameza mu nsi buli muti ogusanyusa amaaso, omulungi okulya, n'omuti ogw'obulamu wakati mu lusuku, n'omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi.
Yes, he was
praise Jesus.
Yateeka omuti ogw'obulamu.
He put the tree of life
wakati mu lusuku,
in the middle of the garden,
n'omuti ogw'okumanya obulungi
n'obubi, the tree of knowing good and evil.
Yes, he was
praise Jesus so much.
Katonda wafu waba yogera ku muti guno.
When our God speaks of this tree
ogw'obulamu
of life,
first
joins it is the same tree of wisdom. According to the scriptures of truth, it begins with us Proverbs in
the and
of wisdom as the tree of life. Let's first read there and we hear. Proverbs 3 verse 18.
Ngero esule yokusatu nolu nyiri olu kumi
n'omunaana. Proverbs chapter 3 verses 18.
Ago, gwe muti ogw'obulamu eri abagakwata.
Katuddeko waggulu ku 13 okutegeera obulungi.
Ngere esula eyokusatu n'olunyiriri lwa 13.
Proverbs 3 from verse 13.
Aweereddwa omukisa omuntu alaba amagezi n'oyo afuna okutegeera. Olunyiriri 14. Kubanga obuguzi bwago businga obufuzi, businga obuguzi obwa ffeeza, n'amagoba gaago gakira zaabu ennungi. Olunyiriri 15. Gamuwendo mungi okusinga amayinja amatwakaavu, so tewali kintu ky'oyinza okwegomba ebyekanyakanyizibwa nago.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus.
Aweereddwa omuntu alaba amagezi.
Blessed is he who sees wisdom.
Yesu yebazibwe
nnyo. Praise Jesus so much.
Kubanga gamuwendo mungi.
Who is more profitable
okusinga zaabu ne ffeeza.
Than gold and silver.
N'obuguzi bwago bwa muwendo mungi.
And its prices of high level.
Era tewali kintu ky'oyinza kugenkanyakanya
nago. Nothing you can compare with it.
N'ayongera ng'ayogera ku magezi bwati.
Who is on speaking of wisdom like this?
Ngere sura yokusatu olunyiri lwe 11.
Proverbs chapter 3:16.
Okuwangala kuli mu mukono gwago ogwa ddyo.
Omuti kuno bwoba oguliddeko.
When you eat of it,
omukono ogwa ddyo
on the right hand,
gy'oliira ku bulamu,
is where you eat of life.
Kubanga mu lubereberye sura eyokusatu.
For in the Genesis 3:22.
Agamba nti sikulwa nga balya ku muti guno ne bawangala.
Lest they eat of this tree and they live forever.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Sikulanga bali akumutogo obulamu ne bawanga.
Eat of the tree of life and live forever.
Yanga mente okuwangala kuli mukono gwako
ogwa. But still long life is in his right hands.
Katuyongere yo uli.
Let's move on we here.
Tutandise okuulira ku biche bikwatagana omuti eyo.
We can't hear what concerns the tree.
Muti ogwo kumanya obulungi n'obubi.
Tree of knowing good from evil.
N'omuti ogwo obulamu.
And the tree of life.
Wakati mu lusuku lwa Katonda.
The middle of the garden of God.
Ngere sura yokusatu olunyiri lwe 16.
Proverbs 3:16.
Okuwangala kuli mukono gwago ogwa ddyo. Mu mukono gwago ogwa kkono mulimu obugagga n'ekitiibwa. Olunyiri lwe 17. Amakubo gaago makubo ga kusanyukiramu, n'engendo zaago zonna mirembe. Olunyiri lwe 18. Ago gwe muti ogw'obulamu eri abagakwata, era alina omukisa buli muntu abeera nago.
Amagezi gennyini.
Wisdom itself.
Gwe muti ogw'obulamu.
It is the tree of life.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Era agamba nti kasitomalwa n'ozuula omuti ogwo.
If you dare discover that tree.
Obulamu buba tayali gw'obulina.
Life you already hold it.
Omanyi tugenda okusooka otegeera omuti ogwo n'ebibala byako.
You're going to first understand this tree and its fruits.
Ti ogw'obulamu.
The tree of life.
N'omuti ogwo okumanya obulungi
n'obubi. And the tree of knowing good and evil.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Naye nga batugambye nti amagezi gennyini.
But the fullness wisdom itself.
Ye muti ogw'obulamu.
The tree of life.
Ani ono?
Who is this one?
Abo batuulikiza mu makoliso.
There we head on to Corinthians.
Tugenda kikwata leero mu magezi.
We are to handle it in the wisdom of the pain.
Kubanga Bible yetugambye.
The Bible tells us.
Nti buli alaba ako. Kuba arugambye nti amagezi ge muti ogw'obulamu.
Wisdom is the tree of life.
Era abaweereddwa omukisa abo abagufuna.
Blessed are those who hold and get it.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Bible yeyogera mu makoliso ekisooka essuula eno esooka.
Bible speaks first Corinthians chapter 1.
Eyita Kristo Yesu amagezi ga Katonda.
Calls Jesus the wisdom of God.
Abakolinso ekisooka essuula esooka n'olunyiriri. N'olunyiriri olwe 18.
First Corinthians chapter 1 verse from verse 18.
Kubanga ekigambo ky'omusaalaba bwe busirusiru eri abo ababula, naye eri ffe abalokolebwa ge maanyi ga Katonda. Olunyiri lwe 19. Kubanga kyawandiikibwa nti, ndizikiriza amagezi g'abagezigezi, n'obukabakaba obw'abakabakaba ndibuggyawo.
Katubuke mu kusoma lwa 24.
Let's keep read verse 24.
Abakolinso ekisooka essuula esooka n'olunyiri lwa 14.
First Corinthians chapter 1 verse 24.
Naye eri abo abayite Abayudaaya era n'Abayonaani, Kristo maanyi ga Katonda era magezi ga Katonda.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Kristo Yesu mukama waffe.
Christ Jesus our master.
Maanyi ga Katonda.
Is the power of God.
Era magezi ga Katonda.
And is the wisdom of God.
Naye mu ngeri esuula yokusatu 18.
Proverbs 3:18.
Batugambye nti amagezi gwe muti ogw'obulamu.
God has wisdom is the tree of life.
Tugeza tuleeta okutegeera.
We bring the understanding.
Bang Bible yebadde yogera mu lubereberye essuula ey'okubiri.
When they spoke in Genesis chapter 2.
Nyo lw'omunaana n'olw'omwenda.
8 and 9.
Egambye nti wakati mu lusuku.
It says the middle of the garden.
N'asimbawo omuti ogw'obulamu.
Planted the tree of life.
N'ogw'okumanya obulungi
n'obubi. The knowing of good and evil.
When
he
came in the Proverbs
18,
he tells us wisdom is the tree of life.
We came first
Corinthians chapter 1, verse 24.
He
told us Christ Jesus is the power of God, is the wisdom of God.
Yes, you have
praise Jesus.
Imagine
they say wisdom is the tree of life. Christ moves on to prove that. When he places in John 14:6, he spoke this.
Yokani sule ye kuminenya noru nyiriri uruwa mukaga.
John 14:6.
Yokana sule ya kuminenya uru nyiriri wa mukaga.
John 14:6.
Yesu na mugamba anti, nze kubo na mazima noburamu.
Yesu ya mazima.
Praise Jesus.
Mukama wafu Yesu kenjini agamba.
Jesus himself says,
nze kubo,
I am the way,
na mazima,
I am the truth,
noburamu,
and the life.
Yesu ya mazima.
Praise Jesus so much. We want to ask ourselves, is this the tree of life?
And
it is the tree of life. They told us it's the wisdom of God.
He's
going to explain to us that he is the knowledge. Praise Jesus.
He
is the tree of knowing good and evil. And is the tree of life. How did we eat from it?
And
what were we eating? We can make us sit in a seat. What can you take from God? Which can make you sit in the throne. That we can see it.
Yes, you have
praise Jesus.
But
all he explained to us in the John 14, the verses say, I am the way, the truth, and the life.
He
says the way, truth, and life. And they told us,
1
Corinthians chapter
1,
24,
that
Christ Jesus is the wisdom of God, is the power of God. Proverbs 3:18. Wisdom is the tree of life. That is the Christ himself.
Yes,
praise Jesus. You see how you move and discover things. If he tells in John 14:6, I am the way, I am the truth, I am the way, the truth, and the life. If you look in which other tree of life, and the truth is this. He told us. He spoke of in the Genesis. God planted the trees, being planted.
Yes, what we are to gamba.
Jesus told us that.
See,
is this not the right thing? See John 15. Who planted him?
John chapter
15:1.
Nze muzabibu ogwa mazima ne kitange ye mulimi.
Nze muzabibu ogwa mazima.
I am the true vine.
Kitange ye mulimi ye kasimba.
Is the gardener, he planted me.
Ani wadai. Inonga byangu ato kutegera.
Is it to understand by the spirit of God.
Bible kyevega
mba. That's why Bible says.
Mungere sule soko nyura bi mwesa.
Proverbs 1:23.
Mukirizo kuninya kwange.
Accept my rebuke.
Bayiweko moyo wangu.
I will pour my spirit on you.
Abiri tutegera ebigambo byangu.
Will you understand my words?
See,
Jesus explained to us. John 15:1. John chapter 15:1. I am the true vine. My father is the gardener. Who planted the garden? Let's get back Genesis here. Genesis 2. Verse
8
and
9.
Genesis 2 from verse 8.
Mukama Katonda n'asimba olusuku mu Adeni, ku luuyi olw'ebuvanjuba, n'ateeka omwo omuntu gwe yabumba. Olunyo olw'omwenda. Mukama Katonda n'ameza mu nsi buli muti ogusanyusa amaaso, omulungi okulya, n'omuti ogw'obulamu wakati mu lusuku, n'omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi.
Katonda kennyini yakola
ki? God himself planted.
Ye mulimi.
He's the gardener.
Yesu yebuzibwe.
Praise Jesus so much.
That's
why Jesus explained in John 15. I am the true vine. My father is the gardener.
You still know
the piece of the garden who was there?
Yike ni najja natwe yanjulira.
He himself came introduced himself.
Banange mba munonyereza ku yomuti.
If you research concerning the tree.
Yenze no mulimi ya kitanga.
I am the one and the gardener.
Nzebo ya simbe eri mulisiku
eri. He planted in the garden.
Hadi abachano nye miti mujinonye
nyo. Still looking for trees, look for them still.
Yes, we have seen.
Praise Jesus.
Yes, in the garden
are other trees.
Yes,
as we see right here. But as he told us,
he
planted other trees in the garden. But that of
life, knowing
good and evil, put it in the middle of the garden. Who is that one?
Oh,
he is the wisdom of God.
Yes, we have seen.
Praise Jesus. Now many people, they speak peace not worthy.
Yes.
What surprises most, they have nothing like scriptures. They join up their stories. Let me give you one of the major secrets. Jesus the Lord said, all those who hate me, they love death. Who says this? Those who touch that tree, they will surely die. Jesus said, those who hate me, they love
death.
Whoever sees me sees life. But those who hate me, they love death.
Let me
connect to the
world.
That's the garden. It is just sweet. God speaks open on those trees. In the Genesis 2, 15:16. Genesis
2:15. Mukama Katonda n'alagira omuntu n'amugamba nti buli muti ogw'omulusuku olyangako nga bw'ono yagalanga. 17. Naye omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi togulyangako. Kubanga olunaku lw'oligulyako tolirema kufa.
Yes, you have seen.
Praise Jesus so much.
Kitafu ya furumi ekiragiro mu lisoko.
Father released the command in the garden.
Genesis 2:16.
All fruits of the other trees. Eat of them.
The
tree in the middle of the garden.
Knowing
good and evil. And the tree of life. I tell you, don't touch it now. When you touch it, you will surely die.
Do you
know Jesus explained
that
if you touch him is to hate him.
If
you hate him, you want him to cease to be God, that you become God.
He says,
all those who hate me, they love death. As the command came, you'll touch it, you will die. Proverbs 8 tells us those words. Proverbs chapter 8, verse 30.
Kale nze nga ndi awo gyali ng'omukoza era bulijjo yansanyukiranga.
Ani gwayogerako ne Katonda manyi mukama waffe ono yayogera.
You know the Lord Jesus, the one speaking here.
Ndera kitaffe bulijjo yansanyukiranga.
The Father rejoiced over him always.
Kubanga tujjukiranga mukama waffe Yesu abatizibwa.
Remember Jesus when he was baptized.
Mumatayo sura y'okusatu.
Matthew 3.
16:17. Bwe yava mu mazzi okubatizibwa omubatiza Yokana omubatiza.
The water after baptism.
Heavens
were open.
Most
came in the
dove.
And the Father spoke saying, that's my Son, whom I delight.
You,
he listened to him. It's in Proverbs
8,
verse 30.
Verse 30.
He's the one who was delighted in
him.
He's the Lord Jesus. Let's read and hear. Proverbs chapter 8, verse 30.
Kale nze nga ndi awo gyali ng'omukoza. Era bulijjo yansanyukiranga.
Yagamba nti nze nali awo nga kafulumu kutonda.
He was there like a master workman.
He had done ebintu
byonna. He created all things.
Era nsubira obijjukira bulungi.
I hope you remember all those.
Yokana esula esooka.
John chapter 1. Verses 1 to 11.
He
said without the word, nothing was created. He came in his own, and the world was made by him. Those in
it
never embraced him. That's why John 14 says, the word clothed with flesh.
And
we saw him as the Son.
Yes,
praise Jesus. But we remember
Ebrania,
Hebrews,
tells
us by the Son all things we are created.
So, through
it, Proverbs says, by the Son, the Lord created all things.
What
one understands much in these Proverbs. As we connect with Genesis, Genesis 2, 15, and 16.
The
Father said, whoever touches the tree, he will surely die. What do you hear himself? The tree will discover. And he speaks saying, all those who hate me, they love death. All those who see me, they see and they see life. Let's finish Proverbs 8. Proverbs 8, verse
13.
Who is this who loved us much? The Lord Jesus. Because he loved us, he decided to give up himself for us. And he told us in John, no one can offer out his life except your friend. The one who can give up his life for his friends. Proverbs 8:32.
Kale no, bana bange, mumpulirenga.
He's the one who birthed us. He is the true vine. We two are branches. We came from him. Yet I don't know what form of branch are you. Do you have leaves? For you have to even bear fruits.
No?
The language the spiritual world failed people under the sun. They failed to explain the tree of life and that of knowing of good and evil. But God has given us grace when he anointed us to reveal us these words in the name of the Lord Jesus. Let's read in Proverbs. Proverbs chapter 8, verse 32.
Kale no, bana bangi, mumpulirenga. Kubanga balina omukisa abakwata amakubo gange. Asatu musatu. Muulirenga okuyigirizibwa. Mubenga na amagezi.
Munange tuli wano sebo
mukama Jesus.
Uli mukuyigirizibwa tubere na amagezi.
We are being taught that we may have wisdom.
Agali mukigambo.
Which is in the word.
Wayegwe kenyini.
And it is you yourself. Proverbs
8:33. So, temugagananga. Asatu munya. Alina omukisa omuntu ampulira. Ngatunuulira bulijjo ku nzigi zange. Ngalinda awali emifuba eto gy'enzigi zange. Asatu mutano. Kubanga buli alaba nze alaba bulamu.
Buli alaba ye alaba ki?
Whoever finds him finds life.
Okimanyi tebaali batugoba mu lusuku.
You know when they chased us from the garden? Genesis 3, 22. We are put in the window that we get back the tree of life.
He
told us he's the one who gives his life.
Proverbs 8:34. Ngalinda wali emifuba eto gy'enzigi zange. Asatu mutano. Kubanga buli alaba nze alaba bulamu. Era alifuna okuganja eri Mukama. Asatu mu mukaaga. Naye oyo anyonoona asobya bulamu bwe ye. Bonna abankyawa nze baagala kufa.
Beyayogerako mu lubereberye.
Those spoke of in Genesis. Genesis
2,
16.
Those
who touch the tree, they will surely die.
He
told us in here Proverbs. Proverbs 8, verse 35, 36. And whoever sees me, he sees life. And again, paper from the Father. All who hates me, they hate their love and they love death. They will live forever. They refused to eat off came on the world to give us life. And it spoke and said in the John 10:10, the thief does not come but still kill and destroy. But I came
to
have life, life which is complete.
Yes, yes, yes.
Praise Jesus.
I've
not explained much there.
Katini, katini,
just a little.
At least you read them.
But at least you've heard.
What would you younger do?
It's something you moved on to understand.
Now,
let me sample you.
He
is the wisdom, the knowledge, he is the everything. Proverbs 8.
We've
briefly gone back to the first four. Proverbs chapter 8 from verses 4.
Mwabasajja mbakoola. N'eddoboozi lyange liri eri abaana b'abantu. Olwokutaano. Mwabatalina magezi mutegeerenga obukabakaba.
Munaye twabutegedde tusonyiwe. And the Spirit Lord forgive us.
Kubanga twasoose mu bintu by'ekisiru biri bye twasookamu
ebyo. So see the foolishness we were in before.
Bwe twanyonyolanga obubi ebikwatagana n'omuti n'ebibala ebyali.
Explained wrongly of the tree and the fruit they ate.
Ngeri essuula ey'omunaana n'olunyiri olw'okutaano.
Proverbs 8 verses 5.
Mwabatalina magezi mutegeerenga obukabakaba. Nammwe abasirusiru mubeerenga n'omutima ogutegeera.
Munange twazze dda twagala kutegeera tusaasire.
Kubanga otugambye abasirusiru tuwe n'omutima
ogutegeera.
Watugambye ani gw'ona ayigiriza okumanya era okutegeera
ebibuulirwa.
Otubuulira kigenda kuba ebiragiro bina n'okudda
waggulu.
Enyiririnnya n'okudda
waggulu. Scriptures from the Old and the New Testament, and then we get understanding. God, we began to get lightened of those. Now we shall always move on. Come in your teaching. Let's hear. Proverbs 8, verses 6.
Kubanga nayogera ebigambo ebirungi ennyo. N'okwasama emimwa gyange kunaavaamu eby'ensonga. Olunyo lw'omusanvu. Kubanga akamwa kange kanaayogera ebyamazima. N'obubi bwa muzize eri emimwa gyange. Olunyo lw'omunaana. Ebigambo byonna eby'omukamwa kange biri mu butuukirivu.
Biri mu butuukirivu. Oyogera ku muti ogw'obulamu kyekyo. The word of the tree of life is that.
Omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi guba muti
guli weegwo. Good and evil is there and it's the tree.
Ati gori n'okunoonya gwakola kutya kufaana
gudi. How it appears and how it looks.
N'ebibala byabo.
And its fruit.
Era n'abaalyako baalya
badi. Those who ate, how did they eat?
Ngeri sura y'omunaana n'olunyiriri lwa munaana.
Proverbs 8 verses 8.
Ebigambo byonna eby'omukamwa kange biri mu butuukirivu. Mu byo temuli kintu ekikyamakyama newankubadde ekyennyodde. Olunyo lw'omwenda. Byonna byangu eri oyo ategeera. Era bya nsonga eri abo abalaba okumanya.
Kano twazze. Now we came funa okutegeera. To gain the understanding.
Bitubeerere byangu nnyo.
Be easy for us.
Era bibeerenga bya nsonga.
And they will be meaningful.
Eri ffe abalaba okumanya.
To us who see knowledge.
Kubanga bwe yabadde atubuuza ani gw'ana ayigiriza okumanya.
Who will he teach knowledge?
Era ani gw'ana ategeeza ebibuulirwa.
Who will he explain what is preached?
N'atulagira nti bigenda kuba ebiragiro
binaku. N'okudda
waggulu.
And above commands.
Enyiririnnya n'okudda
waggulu. Scriptures for and above.
Okuva mu ndagaano empya n'enkya.
From the Old and the New Testament.
Era kubanga atutandiseeko.
And we see it's begun on us.
Newankubadde nga tetukutte buli kimu okukinyonnyola leero.
Handle to explain everything today.
Olw'obudde obutini
ddala. Because of a little time.
Naye atiisi ebisinga ku byo tubimulisizaako.
Most of them we've enlightened in them.
Ngeri essuula ey'omunaana n'olunyiriri lwa kkumi.
Proverbs 8 verses 10.
Ti Mukirizo kuyigiriza kwange so si feza.
Ah, mukanisa anu mukama tubadde twaje
amaso. Yes, church, we are perverted for givers.
Kubanga agambe tukirizo kuyigirizwa kwa so si feza.
Faith is instruction not silver.
Na yimbi lebi ise tubadde nga tujalwa silver feza zoka.
We came for only silver.
Sente nga ze kulesta mayumba ne moto ka.
Houses and the cars.
Na yimbi lebi no mukama.
This is Lord.
Tusabo tusasi.
We ask have mercy.
Na fe tuzizo kuyigirizwa kwa kwe.
We can't be taught by you.
Babu watusubiza.
Like you promised us.
Ogamba nti bali kya kusozirwa mukama.
Come on the mountain of God to be told in the
Micah
4 and Isaiah
2. Good,
your God teaching us to promise.
Promise
in Isaiah 48. We too, we are here today. We ask wisdom and understanding, which is in your word. Moves on explaining.
We
want to reach the point where he says, I wisdom and I understanding.
Ngeresure yomunana na ulunyiriri wa kumi.
Proverbs 8 verses 10.
Mukirizo kuyigiriza kwange, so si feza. Nokumanya okukira zabu enonde. Ulunyiri kumi na ulumu. Kubanga magezi gasi ingama inja amatu akavu. Na hivi nitubio na hivi inziko kwe gombewa. Tebien kanya nkanyizi wana go.
Umanya magezi kwe gombeza.
Wisdom is desirable.
Herabe bichewe gamba.
That's what the Bible says.
Uwelebide suri yoku sa.
In Genesis 3.
Tibu yara mumatinga kwe gombeza. Ibarabi
tree.
Hakunga kwe gombeza.
At desirable.
Ore ngera jichutu
kuraga. You see where we are heading? The things is on the tree. The glamour. The thunder, the glory.
Until
I become God.
The
throne that gets out of it.
No one
wanted to sit in the throne of God first.
And
put that mindset in us in the garden. And we were chased
by
them. People seek for the sin they call the sin of
Adam.
The sin of wanting to sit in the sin of God. To become God.
Ngeresure yomunana n'olunyiriri lwa 10 na
11. Proverbs 8 verses 11.
Kubanga amagezi gasinga mayinja amatu akavu. N'ebintu byonna ebiyinzika okwegombebwa tebyenkanya nkanyizi wanago. Bule 12. Nze amagezi nfudde obukabakaba okuba ennyumba
yange.
He is the wisdom.
Aha.
Ngeresure yomunana olunyiriri lwa 12.
Proverbs 8 12.
Era noonya okumanya n'okuteesa. Olinyole 13. Okutya mukama kwe kuchawa obubi. Amalala ne sukuti ne kube bi naka mwaka bambavu byenchawa. Olinyole 14. Okutesa kwange
yeye kutesa.
He is the counsel.
Era kukwe.
And it sees.
Ngeresula ya 8 olinyiba 14.
Proverbs 8:14.
Okutesa kwange nokumanya okutufu. Zende kutegera.
Ali kutegera.
Who is understanding?
Abanoonya muti oyo yani.
Who is that tree you're looking for?
Yeke nyini yakutegera.
He and self is the understanding.
Yekumanya.
He is the knowledge.
Ngeresule yo 8 n'olunyiriri lwa 14.
Proverbs 8:14.
Okutesa kwange n'okumanya okutufu. Zende kutegera. Nina amanyi.
Yes, you were
praise you. Jesus so much. When you come here, you will see the word of God there. You will see the tree is for all. He is the wisdom. He is the understanding. He is the counsel. He has the power. I am knowledge. The fear of God is to hate evil. The tree is this one. It has even the
fruit.
That's the father. He planted this one. And out of this one came the Spirit of the Lord.
Never
discover him until they come in his word.
He
showed us this tree and its branches.
Yet
don't see that it's right there. There you have to know what concerns the lampstand. The lampstand.
Can
give you in summary how that tree appears.
Yes, we have
praise Jesus. Let's finish here. Proverbs chapter 8 verse 15.
Kubwangi bakabaka bafuga. Abala ndi bakabaka bafuga. Abalangira ne bateeka ebyobutuukirivu. Njule 16. Kubwangi abalangira bafuga. N'abakungu abalamuzi bonna abokunsi. Njule 17. Njagala abo abanjagala. Nabo abanyikira okunnoonya balindaba.
Abanaalaba muti ono banna.
Those who will see this tree.
Ngeresule y'omunaana olunyirwa 18.
Proverbs 8 verses 18.
Obugagga n'ekitiibwa biri nange. Weewaawo obugagga obwenkalakkalira n'obutuukirivu. Ole 19. Ebibala byange
alina ebiki?
He has fruits.
Aiyah, what will we believe?
There are fruits which made us desire them in the garden.
But
they were on this same tree. Let's read the first of his fruits.
Proverbs
8:19.
They were desirable in the garden.
If
they pointed her on the
garden,
there is a
stream,
river of gold.
This
one shining here.
This tree of knowing good from evil. Mama, singa afuka katonda.
It takes in the spiritual world is to believe. When you believe, you've eaten. Even here, we are eating the words. Now, eating too, we shall handle it. I want to sample you of the fruits. We shall explain and
explain.
It will be there, we shall get back. So if you want to explain, you know you're still in it.
We have studied
this in
the past.
At least you'll have some idea about it. You may clap and draw me into that. And I shift from order of the John of heaven. Let's finish the fruits. Proverbs 8 verses 19.
Weewaawo zaabu ennungi. N'amagoba gange gakira ffeeza ennonde.
Ayya bagenda omutunulako
bana. As he looked at him like this.
Ebibala byo.
The fruits alone.
Gabyegombesa.
They are desirable.
Era Bible kyeveega mu lubiri bire
suli yokusatu. Bible says Genesis 3.
Onyoro omukaaga.
Verse 6.
Eva bwe yatunula bwati
ku muti. When Eve looked at the tree.
Alaba ebibala nga byegombesa okuleeta amagezi.
And desirable to bring wisdom.
But
Revelation 5, verse 6. Let's read verse
7.
This is what of the wisdom
and
understanding
and
glory. All and with him a great fruits.
Let's
briefly read Revelations. Revelation 5 from verse
7.
Revelations 5, verse 6.
Nendaba wakati w'entebe n'ebiramu ebina, ne wakati w'abakadde, omwana gw'endiga ng'ayimiridde ng'afaanana ng'eyattibwa, ng'alina amayembe musanvu, n'amaaso musanvu, gy'emyoyo musanvu egya Katonda, egitumibwa mu nsi zonna.
Togayita amayembe emizimu.
Don't call them horns, the demons. Mystery of the seven eyes. They are the seven spirits of God. Those eyes are on him. Seven spirits.
What
call them the branches of the tree. Revelations 5 verse 7.
Najja n'akijja mu mukono ogwa ddyo ogwoyo atudde ku ntebe. Olunyiriri olw'omunaana. Bwe yatoola ekitabo ebiramu ebina n'abakadde 24 ne bavunama mu maaso g'omwana gw'endiga buli muntu ng'alina ennanga n'ebibya ebya zaabu ebijjudde obubaane kwe kusaba kw'abatukuvu olunya lw'omwenda ne bayimba oluyimba oluggya nga boogera nti osaanidde okutoola ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo kubanga wattibwa n'okuliira Katonda olw'omusaayi gwo mu buli kika n'olulimi n'abantu n'eggwanga olunya olw'ekkumi n'obafuula eri Katonda waffe obwakabaka era bakabona era bafuga ku nsi olunya olw'ekkumi n'olumu ne ndaba ne mpulira eddoboozi ly'abamalayika abangi abeetoolodde entebe n'ebiramu n'abakadde n'omuwendo gwabwe gwali obukumi emirundi obukumi mu enkumi emirundi enkumi
nga bagamba
olunya olw'ekkumi n'ebbiri nga boogera n'eddoboozi ddene nti asaanidde omwana gw'endiga eyattibwa okuweebwa obuyinza n'obugagga
aweebwa obuyinza
let him be given power
obugagga
wealth
kubikkulirwa essuula ey'okutaano olunyiriri lwa 12
Revelations 5:12
nga boogera n'eddoboozi ddene nti asaanidde omwana gw'endiga eyattibwa okuweebwa obuyinza n'obugagga n'amagezi n'amaanyi n'ettendo n'ekitiibwa n'omukisa
owulidde byali n'obugagga bibalaabye wabeewa tewabaawo abuusabuusa titagwanidde kubeera mu ntebe
y'obwakatonda
yesu
yebazibwe
ebibalaabye
bya
muwendo mungi
bisinga
zaabu ne ffeeza
era
byali byegombesa okuleeta
amagezi
yesu yebazibwe naye sitaani bwe yagamba nti bwetulirya ku muti
ogwo
tulibanga katonda
tusobola
kumala galya ku buli muti gw'osinganye n'owenkana
katonda
tekeddwa okutuula mpozi mu kitiibwa ky'entebe ye n'ojjuzibwa amagezi gonna n'okutegeera
gonna
n'ebitiibwa
byonna
kyekibi kye twakola
ekyo
yovulaba bwe yali atusaasidde n'ajja ku
nsi
yatugamba mugenda kulya ku nze
olyoke
mubeera abalamu naye bwe twalowooza nti kwali kulya kwa
mubiri
ne tudduka embiro
ne tugamba
omusajja afuuse musezi
agambye
tugenda kulya ye tunywe
n'omusaayi
naye bali we baamala okudduka n'annyonnyola abayigirizwa n'abagamba
anaisikundi
akuli naye kukkiriza kubanga ebigambo bye mbagamba gwe mwoyo era bwe bulamu so tujja kuba tulaba ku byokulya
muti
ogwo twaguliako tutya
ebibala
byagwo byali bitya tujja bigaziyamu oko
tubimanyimuti
ogwo okumanya obulungi
n'obubiomuti
ogwobulamu era ebibala byali bitya
engeri
y'okulya
n'ebyaddiira byonna mukama akuwa omukisa webale kujja. Thank you for coming.